CKMusicPromos.com.
Ha! Ha! Mr. Ivy Droppers.
Naine, Mr. Loverboy.
Aye, 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 aye.
Nafunde kukamba chizungu baby jimani vuta. Niwe mwana mayati nene wakomboni. Niwe mwana mayati nene wakomboni.
Baby beautiful ya huu. Beautiful beautiful baby.
Kulande chitundu baliwe chili chose. Usuma bobe wali ndogo wongo baby keri. I think you are for me kumulu webo li mungeri. I am ready to die for you na layoni ninga pae baliwe mama. Nifuno nkara forever together. Naresawe supakati dosi wali nethira ndavantu. Mami nithiri famini nikamba. Mami nangundini mwana wakukomboni. Ninga kusungera vukuli piatini ndalama.
Una ukamba chizungu baby jimani vuta. Nimafunde kukamba chizungu baby jimani vuta. Niwe mwana mayati nene wakomboni. Niwe mwana mayati nene wakomboni.
Baby beautiful ya huu. Beautiful baby.
Kusapike salo chonze chawa marero na kupeza mungeri wanga. Niza kupaza lavu yanga yonze. Give me alright. Na keve kabwela kakana. Sini kuna vama kopeta tofike pa makoro wanga. Makuone bonse na wanzanga. Inikesi maelo valuwa. Na sini funetia kwa ngana na ngufia wanga. Nifuna mamuna liko serious. Wamenyanga nisungiri ambaye. Mami I am ready to die for you. Ni yeah, lava boy.
Una ukamba chizungu baby jimani vuta. Nimafunde kukamba chizungu baby jimani vuta. Niwe mwana mayati nene wakomboni. Niwe mwana mayati nene wakomboni.
Baby beautiful ya huu. Beautiful baby.
Navigator Corinne Chinyemba by 6 Mouths.